kwedali sasebe cela ungibekezele ngisegoli kwanyama kayipheli dali nginosibali ngeke ngidlale ngawe mapheli nyanga dali ngizobona ngicela inkomo yami ungayinika abafana mapheli nyanga dali ngizonibona ngicela ingane zami uyitshele ngiyayithanda ngithishona la ngangibona isandwa sami ngibona udali inkumbuli yasho ngobe ngikolana ngiyakumbula lavi selokhu ngahamba ngaye emabone ngiyakumbula lavi selokhu ngakushiya ngaye emabone sengidlala inkumbulo Baby, I will soon come back home. If you miss me, I will call. You know I can't let you go. I'm in love. I need you close to me, darling. I'm far away, and the love is still growing. Baby, ngiyakuthanda. I hope you never replace me. Abanye bakhuluma ngawe bathi uyandlala abazi ngami nawe My baby, I miss the nights we used to go out for a ride and everything we used to do I want money so I can buy you some flowers On Valentine's, I'ma make you happily wow Ngithishona la ngangibona isandwa sami Ngibona udali Inkumbuli yasho ngobe ngikolana Ngiyakumbula la vi Selokhu ngahamba ngaye emabone Ngiyakumbula la vi Dali inkumbulo